Classic music.
Keka jamsi tusha overtake. Wanangalia taza break. Fukia bounce mgu kwenye gezi. Traffic case. Sasa ni matili ya usua mask off, no cape, no miwani. Pupu, pupu, pupu. Attention please, naona tusikilizani. I don't take no order. I don't answer to no, I don't answer to no ma. Wakumuogopa Mungu mmoja binadamu kweke mipaka yena. Don't take no order. I don't answer to no, I don't answer to no ma. Wakumuogopa Mungu mmoja binadamu kweke mipaka yena.
Kuna Mungu kama we.
Kama vipi wana miujiza. Your anger, your pride, yourself. Yeshe the lady to see that. Flats in a pishana, Dubai, UK, Paris, USA to Madiba. Kukuto na kulabata wakati jana usiku wamekesha na kuombea shida. Show them you doing fine. Take a snap little quick wapostie wape feedback. Show them doing fine on your own. Wakukute kwenye lambe wadikwacha kwenye biba. Don't take no order. I don't answer to no, I don't answer to no ma. Wakumuogopa Mungu mmoja binadamu kweke mipaka yena. Don't take no order. I don't answer to no, I don't answer to no ma. Wakumuogopa Mungu mmoja binadamu kweke mipaka yena.